Kuda lilabe sura jowe didi. Aya go ya ki chapande jowe tati. Istifanus metani kautal maube. Den mauto maube ardi bedina. Yami Istifanus wii. Kope mbiata domata dumgonga. Se Istifanus wii. Bandirabe am edanyobe am nane kombiaimi. Alla jomu mangu. Wangani mama meden Ibrahim. Cherel ko wono lady Mesopotamia. Ko ojodo lady Haran. Alla wiimo. Wurta lady mada. E imbe mada. Njaha lady ni kollai mami. Den Ibrahim wurti lady Kaldia. Oyahi ojodi inder lady Haran. Gada maida nyako mako. Alla ummini modon ma. Yari monder lady ni jodi don joni. Alla hokkai mondonu lady ndin koya bande o oiri. Amma o wadanimo alkawal hokku kimondi. Ndi warta ndi mako. Kanko e bippe mako. Konde o wala bitto e charengel. Dum woni ko alla wi'imo. Bippe bippe jimada. Njaha e lady woppe. Yimbe lady ndin gartiraybe macchube. Be torra be dubi te mette nai. Amma mi torra e bendon yimbe gartiribe bippe bippe jimada macchube. Gada majum, be mburitoito lady ndin, be maunina ya mder lady ndi. Nden alla wadani Ibrahim alkawal. Na aduki wani kuhollata ojabi alkawal ngal. Nde Ibrahim danyi ichaku, gada balde jawetati, onadimo. Non ichaku ma, nadi Yakubu. Yakubu ma, nadi bipe mudum sapo edido, kambengwa ni mama en maiden. Mama en meden nani lauliru Isufu. Pechori mo, uwarti machudo nder lady Masar. Ama alla ewondi emako. Hisni mo daga torrajifu. Hochi mo famu. Ha Firauna lamido Masar andika mako. Firauna wartirimo maut nder lady Masar. Ha do uro mudu mfu. Sewelo kallungo wat nder lady Masar. E lady kan anafu. Ngotorri imbe. Ha mama en meden dulli konyamata. Nde Yakubu nani ewodi nyamdu nder lady Masar. O lili mama en meden ton. Arande, benjahi, bengarti. Sebe choi ikadin. E yadu mape didauru. Isufu walibe osakirao mape. Firauna bo andi bandirabe Isufu. Nden, Isufu lilibe bengado ya nyako mako Yakubu. E uro mudu mfu. Lutki mape wadi imbe chapande jowe didi ejowi. Se Yakubu yahi lady Masar. Umayi ton, kanko e mama en meden. Benjara chekem, be uwa ton, nderi yenande nde Ibrahim sodunoto ipe hamor e ajurfari. Nde alkawal ngal alla wadani Ibrahim badi hewiki. Yimbe Ibrani anko en udi nder lady Masar. E charengel, goto warti lamido nder lady Masar, mu anda Isufu. Lamido on hallani lenyol meden, o torri mama en meden. O doli bebe kubina biko imape gamko maya. Nder charengel Musa danya. O bingel bod ngel nasetta. Ngel rena nder uro nyako magel lebitati. Ndengel hubina. Bifir auna debbo hochingel. Wartiringel bingel mudum. Setum jangini Musa on andal masarankwe enfu. O warti bauto hala ekude. Nde Musa wadi dubi arbain. O yahi tolenyol mako. Bippe Israel anko en gam o yiano be gontindiri. Nde o yi goddo masarankejo e torra goddo Israel ankejo. O walli Israel ankejo torretedo on. O fi masarankejo on o warimo. O nyumi bandirabe mako anditai. Alla hutiremo gam o hisnabe daga jungo masaranko en. Amma be anditai. Nde fini o tawi Israel anko en ido e kaba. O yidi o siri o tirabe. O wiibe, higobe am, onon on bandirabe. Gamdume kallanton ko emodon. Amma torray dogo oto on, turti Musa wuttudu, wiimo. Moye wartirma ardido e kitotodo do amin. Minma, ayidi mbarayam no mbarduda masarankejo Kenya. Nde Musa naninon, doggi ay lady Midian. Ton odanyana bippe worbe dido. Gada wadi dubi arbain ton, malaika jo wangani mon der demgal hiti, do leggel der laddi, hade ho chere sinai. nde Musa yi non dum haydini mo e mo batto gam orara sey o nani honon de jomirawo wi'i min woni Allah mama en maada Allah Ibrahim e Isaaku e Yakubu Musa dari e diwna huliraruki jomirawo wi'i mo ittu pade maada gam wigere to darida nde ceninde mi yi'i torra yimbe am wonbe leydi Masar mi nani bojji mabbe joni mi jippoyake gam hisnuki be warmi lilma leydi Masar Musa mo bibbe Israila ganyuno bi'i moye wartirma ardido e kitotodo dow amin kan ko woni mo Allah liloyi wartirimo ardido e jofaydobe daga maccungaku e ballal malaikaajo wangando mo der leggel ngel hiite kan ko ardibe be burti leydi Masar o wadi kuude kaydinide e alamaaji der leydi Masar e der maayo wode o e der ladde jornde duubi 40 Musa on kan ko woni biido bibbe Israilanko en Allah lildoyay on annabiijo bo am daga der bandiraabe modon Musa on e der kawtal mama en meden der ladde e mo wondi e malaikaajo metan do mo dow hoccere Sinai kan ko Allah hokki abar wolde kokkaynde yonki gam o waddana en amma mama en meden jabaay tokki ko wi'i be calanimo berde mabbe coyi Masar be mbi Haruna wadan en Allahji ardotodi en gam en anda ko hebi Musa burtinoydo en leydi Masar nder balde den be ngadi gajel jinari be ngartiringel Allah mabbe be kirsaningel cakkiri be ngadi humto gam mauninki ko be ngadi e juude mabbe gam non Allah waylitani be bawo ali be maunini kode nonno dum windira nder defte annabo en wiuki onon yimbe Israila duubi 40 di gaddon nder ladde min kirsan don marle cakkan don aa na dum min on dondake lukuru Allah modon mole kanga e Allah hodere modon biete ngarifan Allahji di gaddon gam mauninki gam majum mi riway on mi yara on leydi Babila Istifanis beydi metuki wi'i ndenno mama en meden e ngodi lukuru to dum hawrata e Allah nder ladde kayru hollata Allah e wandi e mabbe lukuru dum wadirama nonno Allah tindiniri Musa mama en meden doni lukuru dum be dillidi e majum cerel ko Joshua ardibe be nattini dum leydi ndi be jabi daga to leggidi Allah riwi yeso mabbe lukuru dum boy dum don ha jamanu Dauda Dauda hebi yidde Allah mo Yakubu o tori mahuki sudu gam mauninki Allah on amma o hebaay mahuki ndu amma biddo mako Suleimanu mahindu Allah jomu mangu jodata ko der cuudi di himbe mahi nonno annabi jowi jomirawo wi do woni jodorgal laamu am leydi woni to jowaymi koyde am irin duya suudu mahantoy yam nde wigeere suutotomi na e bawde am tagirmi dum don fu Istifanis beydi metuki wi'i onon be ko e chaatude be berde keferde be noppi ganyudi nanuki hala jomirawo ko nde on kabda e ruhu Allah nonno mama en modon gaduno moy annabi joni mo mama en modon torrai Hama be bari wi unobe adilijo on waray joni onon e ko e modon on nyami amana mako on barimo onon on kabi attawre daga juude malaika en daga denno amma on tokkay dum ngol woni notol Istifanus nde mawdo mawdo ardibe dina tamimo dow ko gullibe mo biyata dow mako en nani no gullibe Istifanus yeso kawtal mawbe yahudan ko en gaddi shaydu en fewre en bi'a min nani ko nde neddo o e meta kalluka dow wuro ceningo e attawra be dawti wiki ay Istifanus e wi'a yesu najarankejo sankitay wuro ceningo nden o waylana be donuji di Musa hokkibe gam non do to janguden aya go'o wi'i mawdo mawbe ardibe dina Gam Istifanus wi'i, ko ɓe mbi'ata dow maaɗa ɗum goonga? En nani nder notaakiki Istifanus notaniimo, Istifanus hokki ɓe taariha maama en maɓɓe diga jaamanu annabi Ibrahim haa yaaki cerel maɓɓe. Arande Istifanus hokki ɓe taariha maama maɓɓe annabi Ibrahim. Ɗiɗaɓum taariha Yusuf e sakiraaɓe muɗum. Tataɓum o meti dow annabi Musa. Nayaɓum o meti dow lukuru e wuro ceniingo, waato to yahudanko en kawrata e mawnina Allah. Nden fii jowaɓum Istifanus meti dow caatal ko e yahudanko en ngam ɓe nganyi waɗuki ko Allah wi'i, nden ɓe mbari annabo en Allah. Nder rammiɗinki haa meten dow maajum go'o e go'o. Fii arandejum habaru annabi Ibrahim aaya ɗiɗi yaaki joweetati. Istifanus wi'i, banndiraaɓe am e dañooɓe am, nane ko mbi'aymi on. Allah joomu mangu wanganii maama meeɗen Ibrahim cerel ko o wonnoo leydi Mesopotaamiya, ko o jooɗoo leydi Haran. Ɗo'o Istifanus e fooɗa hakkillo maɓɓe dow ko o wi'ata ɓe. O wi'i ɓe, Allah joomu mangu, joomu bawɗe e teddungal e hoore muɗum metani annabi Ibrahim cerel ko o wonnoo leydi Mesopotaamiya. Leydi Mesopotaamiya ɗo'o hayri woni leydi Iraaki jooni e zaamanu meeɗen. Aaya tati yaaki nayi, ammaa Allah wi'i annabi Ibrahim, wurta leydi maaɗa e yimɓe maaɗa njahaa leydi ndi kollaymaami. Nden Ibrahim wurti leydi Kaldiya, o yahi o jooɗii nder leydi Haran. Gaɗa mayde nyaako maako, Allah umminimo ɗon ma yaarimo leydi ndi njooɗiiɗon jooni. Ɗo'o Istifanus e hokka ɓe taariha no Allah joomiraawo noddiri annabi Ibrahim, o wurtoo leydi maako e banndiraaɓe maako yaaki leydi Israa'ilanko'en ndi jooni, waato diga leydi Iraaki koo baga Daaza yaaki leydi ndi Israa'ilanko'en ngoni jooni. Aaya jowi wi'i, Allah hokkaaymo ndonu leydi ndin koo yaaɓande o oyre, ammaa o waɗanimo alkawal hokkutimo ndi, ndi warta ndi maako kanko e ɓiɓɓe maako, koo nde o walaa ɓiɗɗo e cerel ngel. Cerel ngel Allah joomiraawo noddi annabi Ibrahim, wurtinimo leydi dañooɓe maako, waɗanimo alkawal hokkutimo wondi leydi ndi o jooddoto e ɓiɓɓe maako, koo nde o nawyi e cerel ngel ammaa o dañaayi. Sey diga gaɗa ɗon, Allah nder bawɗe muɗum e nayeeku maɓɓe ɓe dañi Ishaaku. Aaya joweego'o yaaki joweeɗiɗi, ɗum woni ko Allah wi'imo, ɓiɓɓe ɓiɓɓeeji maaɗa njahay leydi woɓɓe, yimɓe leydi ndin ngartiraaɓe maccuɓe, ɓe torraɓe duuɓi teemeɗɗe nayi, waato duuɓi ɗeri nayi, ammaa mi torray ɓenɗon yimɓe ngartirɓe ɓiɓɓe ɓiɓɓeeji maaɗa maccuɓe. Gaɗa maajum ɓe mburtoto leydi ndin, ɓe mawninayam nder leydi ndi'i. Ɗo Allah joomiraawo e tabbitinana annabi Ibrahim koo nde o dañaayi e cerel ngel. Cerel e wara ngel o heɓata ɓiɗɗo, ɓiɓɓe maako ngarta zuri'aari mawndi, haa maa ɓe njahay wondi leydi to ɓe ngartata maccuɓe, ɓe ngaɗay duuɓi ɗeri nayi e ɓe torro nder leydi ndin. Ammaa Allah joomiraawo wi'i, torray ɓenɗon yimɓe ngartirɓe ɓiɓɓe ɓiɓɓeeji maako koo taaniraaɓe maako maccuɓe, o wurtinaɓe leydi ndin, ɓe njooɗo nder leydi ndi o waɗanimo alkawal ɓe mawninamo. Aaya joweetati, nden Allah waɗani Ibrahim alkawal. Naaduki woni ko hollata o jaɓii alkawal ngal. Nde Ibrahim dañi Ishaaku, gaɗa balɗe joweetati o naadimo. Non Ishaaku maa naadi Yaakubu, Yaakubu maa naadi ɓiɓɓe muɗum sappo e ɗiɗo, kamɓe ngoni maama en meeɗen. Ɗo e wanginana en naaduki woni ko tabbitini alkawal hakkunde Allah joomiraawo e annabi Ibrahim. Ɗo'o Allah joomiraawo e wi'a annabi Ibrahim, to a hoolake yam a jaɓii alkawal ngal ngaɗan maami, to seenaada ɓiɓɓe worɓe maaɗa gaɗa balɗe jowe tati e daygol, ngam naaduki warta tabbitinay ɗum alkawal am hakkunde am e maaɗa. En nani annabi Ibrahim bo jaɓi ko Allah joomiraawo wi'i ɗum, naadi icaaku gaɗa balɗe jowe tati e daygol. Ɗum e wanginana en carel ngel Allah joomiraawo metani annabi Ibrahim ɗum naadata yimɓe e carel ngel. Annabi Ibrahim o neɗɗo aadiliijo kuloo Allah, nden emo waɗa fuu ko Allah joomiraawo wi'imo. Annabi Ibrahim o neɗɗo mo munyal, ngam carel ngel Allah joomiraawo waɗani annabi Ibrahim alkawal hokkuki mo ɓiɗɗo. E carel ngel annabi Ibrahim e debbo muɗum ɓe nawyi ɓe ƴaɓɓake duuɓi daygol, amma annabi Ibrahim nder hoolaare o heɗi alkawal Allah haa carel ngel Allah joomiraawo hebbini alkawal muɗum. Nder nayeeku maɓɓe debbo maako Saaratu danyanimo ɓiɗɗo waato Ishaaku. Ɗon ma Allah joomiraawo umri annabi Ibrahim hocca ɓiyum Ishaaku hirsamo ngam o sakkana joomiraawo. Amma annabi Ibrahim wanyayi ummi yahi ton to joomiraawo umrimo, o sakkanamo ɓiyiko Ishaaku. Gaɗa annabi Ibrahim mo'ini sakkirde hocci Ishaaku haɓɓi yowi dow sakkirde nden sorti laɓi ngam hirsa Ishaaku. Amma Allah joomiraawo metani annabi Ibrahim wi'imo, Ibrahim mi faami a neɗɗo aadiliijo gaɗo fuu ko mbiimaami, ngam non taa hirsu ɓiɗɗo maaɗa raa njawdiri ɗon nangundi kirisaandi e mbattudu ɓiɗɗo maaɗa. Sey annabi Ibrahim yoofi Ishaaku nangi njawdiri ndin hirsi sakkandini joomiraawo bo nonno o umrimo. Allah barkiɗini annabi Ibrahim o wi'i, a barkiɗinaaɗo nde a wanyaayi waɗuki ko mbiimi, mi barkiɗinte zuriyaari maaɗa ɗuuɗay bo koode dow koo bo njaareendi e daande maayo, daga zuriyaari maaɗa leƴƴi duuniyaaru fuu keɓay barka. Waato Allah joomiraawo lilowaay annabi Iisaa diga lenyol annabi Ibrahim ngam o hisna duuniyaaru diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. Fuu kooliiɗo annabi Iisaa heɓay kisndam diga hakke muuɗum e kiita Allah garayka nyalde jaango. Allah joomiraawo barkiɗinii annabi Ibrahim ngam emo waɗa fuu ko Allah wi'imo, ngam en nani annabi Ibrahim hoolake Allah nde o wi'imo nder nayeeku maako o danyay ɓiɗɗo. Annabi Ibrahim hoolake fuu ko Allah wi'imo, o bo waɗi fuu ko Allah wi'imo, ngam non Allah barkiɗinimo. Annabi Ibrahim o neɗɗo aadiliijo o kuloo Allah. An bandiraawo am nanoowo, ɗume ekkitiiɗaa daga habaru annabi Ibrahim? Ɗume haani ngaɗaa nder joonde maaɗa? Allah joomiraawo walla en ngaɗen ko o wi'ata en nder wolde maako nde nanten ɗo'o bo nonno annabi Ibrahim waɗi. Aamin. To en giɗi ɓeyden nanki habaru annabi Ibrahim, sey njanngen nder Attawra deftere fuɗɗoode suura 12 yaaki yeeso, aaya 9 yaaki 15. Habaru Yusuf e sakiraaɓe muuɗum. Istifanus nyamri yeeso e wiikiɓe, maama en meeɗen nani lawliiru Isufu, ɓe coorimo o warti maccuɗo nder leydi Masar. Amma Allah e wondi e maako hisnimo daga torraaji fuu, hokkimo faamu haa Fir'auna laamiiɗo Masar andika maako. Fir'auna wartirimo mawɗo nder leydi Masar haa dow wuro muuɗum fuu. Yusufu o gooto nder ɓiɓɓe Yaakubu 12, kanko woni pamaro nder maɓɓe, koondena kanko woni awtaajo on. Amma kanko woni 11 on nder ɓiɓɓe worɓe. Yusufu o suka ŋarinɗo naa seɗɗa, o yiɗaa waɗuki ko halli ko hakke. Yusufu bo o kuloo Allah joomiraawo, ngam non Yusufu o aadiliijo. Allah joomiraawo holli Yusufu nder koyɗol wiiki o wartay mawɗo ko ardotooɗo dow sakiraaɓe maako. Raa koyɗiɗi Yusufu hoyɗi dow no Allah holliri mo o wartay mawdo ko ardiido sakiraabe maako. Arande Yusuf hoydi wiki e be kabbida gauri e sakiraabe maako sey habbere maako ummi dari. Den kabbe sakiraabe maako pili habbere maako dicci e mauninande. Den o dawti hoyduki wiki o yi'i koode e lewru e nange e mauninamo. Nde Yusufu wiika nyaako muɗum e sakiraabe muɗum iri koyɗiɗi o hoyɗi sey ngañaandi ɗawti nattuki hakkunde maɓɓe e sakiraabe maako ɓe ummini lawliiru ɓe ngañi Yusufu. Diga ɗon wonde hitaande nde sakiraabe Yusufu jahi duuman, Yusufu bo e joddi e Yakubu nyaako maɓɓe to wuro. Sey wonde nyalnde Yakubu lili Yusufu raarowa njamu sakiraabe muɗum to duuman. Nde sakiraabe Yusufu teeni Yusufu e waroyato maɓɓe sey ɓe meti hakkunde maɓɓe ɓe mbi'i, raaton suka a koyɗowa ngan ɗon wara, ngam non ngare mbaren mo kubinen mo nder ɓundu ngi'en no koyɗol maako heewirta. Amma Rubaynu gooto nder maɓɓe yiɗaaɓe mbara Yusufu sey o hokkiɓe shaawari wiiki, to en mbaru bandiraawo meɗen amma raaɓundu ndu walaa ndiyam en koccumo kubinen mo nder mayru. Rubaynu bo waɗu non ngam hisna Yusufu sey ɓe njaɓi shaawari maako. Nde Yusufu yotti sey ɓe nangimo ɓe ɓortimo ɓe koccimo ɓe kubini nder ɓundu ndun. Ɓe njooɗiiɗon e ɓe nyaama nyamdu ndu Yusufu waddani ɓe. Sey ton ɓe ngi'i tilooɓe e ngaroya e ɓe ummani leydi Masar. Sey Yahuza mawɗo maɓɓe wiiɓe, riiba ɗum e keɓeten to en mbari sakiraawo meɗen, ngam non raafilooɓe ton garata en mburtinmo cooren mo. Sey ɓe mburtini Yusufu ɓe coori mo. Filooɓe ndillidi e Yusufu leydi Masar. Nde ɓe njotti leydi Masar sey Fotifa ardiiɗo sooji en Fir'auna soodi Yusufu daga juuɗe filooɓe, o warti maccuɗo maako. E non Yusufu aliri dañooɓe muɗum e sakiraaɓe muɗum jooɗi leydi Masar. Amma fuu e non Allah joomiraawo e wondi e Yusufu. Allah joomiraawo hokki Yusufu faamu e andal ma ana koyɗol haa Fir'auna laamiiɗo Masar andi ka Yusufu. Raano Fir'auna andiri ka Yusufu. Nde Fotifa ardiiɗo sooji en Fir'auna soodi Yusufu wartirimo maccuɗo muɗum, Allah joomiraawo bo e wondi e Yusufu barkiɗini fuu kuuɗe Yusufu. Ngam daliila Yusufu wuro Fotifa ardiiɗo sooji en Fir'auna heɓi barka. En nani Yusufu o suka ngarinɗo naa seɗɗa. E ɗum ɗon sey debbo Fotifa yiɗi Yusufu walda e muɗum. Amma Yusufu wanyi wi waɗataa fii kalluɗum ɗu'um waɗana joomiraawo hakke, nyaama amaana joomu wuro muɗum. Amma wonde nyalnde nde debbo Fotifa yi kanum tan e Yusufu woni to wuro, sey o nangi Yusufu e sembe ngam Yusufu walda e maako. Amma Yusufu wanyi sey o nangi toggoore Yusufu e sembe, Yusufu bo ɓortii toggoore muɗum softi doggi alimo. Nde debbo Fotifa yi Yusufu jaɓaayi waɗi ko yiɗi, nde gorii ko warti sey o holli ɗum toggoore Yusufu, o wi'i mo, raasuka mo ngadduɗa warii to am ngam walda e am, amma nde mboyumi sey o doggi o ali toggoore maako rande ɗon. Sey Fotifa monni naa seɗɗa hocci Yusufu maɓɓi to suudu cural. Nder suudu cural ma Allah joomiraawo e wondi e Yusufu. Paamanayɗo suudu cural ngal waɗi Yusufu warti ardiiɗo maɓɓaaɓe nder suudu cural ngal. E ɗum ɗon Yusufu e nder suudu cural sey ardiiɗo saanayɓe Fir'auna nyamdu e kokkoo Fir'auna njaram ngaɗani Fir'auna leyfi. Fir'auna bo maɓɓiɓe nder suudu cural to Yusufu woni. E ɗum ɗon wonde jammaare sey ɓe koyɗi ɓe ndulli ma ana koyɗol ngol. Amma nde Yusufu wari to maɓɓe tawi eɓe nganni sey o ƴamiɓe ko wanni ɓe, sey ɓe mbi'imo koyɗi maɓɓe. Kokkoo Fir'auna njaram arti wiiki koyɗol muɗum, o wi'i Yusufu, mi hoyɗi mi yi'i lekki inabooje e shalɗi tati e ɓikkoy maaki, sey kamƴumi ɓikkoy koyn kokkumi fir'auna ardiɗo am yari. Sey Yusuf wi'imo, ɗum woni ma'ana koyɗol maɗa. Gaɗa balɗe tati, fir'auna wurtinte, so'uma dow kuugal maɗa, nyamra yeso e hokkuki mo njaram. Sey Yusuf wi'imo, useni bandirawo am, taa wurtake, taa yejjitam, andinam yeso fir'auna. Gam min mi waɗayi leifi, keƴiɗum mi waɗa nder suudu cuɗal. Amma nde kokko fir'auna njaram, wurti, ɗum so'imo dow kuugal maako, o yejjiti ga Yusuf. Nden kokko fir'auna sa'esa e ma wi'i Yusuf koyɗol muɗum. O wi'i Yusuf, mimma mi hoyɗi, mi emi rondi kondoje ko sampoje tati, nder hondore nde dow nden e wodi sa'esa e feere feere. Amma sholli e nyama ko woni to nder. Sey Yusuf wi'imo, rama ana koyɗol maɗa. Gaɗa balɗe tati, fir'auna wurtinte, o ittamma hoore, ɗum ɓila ɓandu maɗa, colli nyama. Non bo ɗum waɗi deydey no Yusuf hokkiɓe ma'ana koyɗi maɓɓe. Gaɗa balɗe tati, ɗum wurtiniɓe. Kokko fir'auna njaram, fir'auna so'imo dow kuugal maako. Kokko fir'auna sa'esa e bo, fir'auna waɗi ɗum ittanimo hoore, ɗum ɓili ɓandu maako, colli nyami. E ɗum ɗon, gaɗa duuɓi ɗiɗi, fir'auna e hoore muɗum hoyɗi. Nder modiɓɓe maako bo wala bawɗo hokkutimo ma'ana koyɗi ɗin. Sey kokko fir'auna njaram, hokkimo habaru Yusuf. Daga ɗon, sey fir'auna lili ɗum wurtino Yusuf daga suudu cural. O waɗi ɗum ɓorti Yusuf kolte suudu cural. Yusuf looti, ɓorna kolte boɗɗe, wari yeso fir'auna. Sey fir'auna wi Yusuf, mi nani a wodi faamu hokkuki ma'ana koyɗol. Rami hoyɗi koyɗi, amma nder modiɓɓe am wala bawɗo hokkuki am ma'ana koyɗi ɗin. Sey Yusuf wi'i fir'auna, Allah jomu mangu e teddungal, kanko tan wondi bawɗe hokkuki ma'ana koyɗol. Sey fir'auna wi'i Yusuf, mi hoyɗi koyɗi ɗiɗi kulniɗi. Koyɗol arandewol woni, mi yi'i nayi joweeɗiɗi payɗi na seɗɗa, mburtoyake daga maayo nilu, e ndura. Ɗon ma, sey ngimi nayi joweeɗiɗi, jorɗi, lammuɗi na seɗɗa. Nden, sey nayi jorɗi ɗi'i, moɗi nayi payɗi ɗin ɗon, amma ɗi kaarayi. Diga ɗon sey kuylimi diga ɗeŋol. Ɗon ma, sey puɗɗutumi koyɗumi, mi yi'i shammeje gawri joweeɗiɗi, godude gabbe na seɗɗa. Nden, seera shammeje gawri joweeɗiɗi, ɗe ngala gabbe, mburtoyake. Ɗe e shammeje ɗe ngala gabbe, moɗi ɗen ton goduɗe gabbe, amma ɗe kaarayi. Diga ɗon sey kuylimi, huunde ɗum hulniyam na seɗɗa. Sey Yusuf wi'i fir'auna, Allah jomirawo holli fir'auna ko waɗata yeso ɗo, se ko wala o waɗay ɗum. Allah rene, ma'ana koyɗi maɗam fii go'o. Nayi joweeɗiɗi payɗi, kaarɗi, e cammeje gawri joweeɗiɗi ɗe gabbe, misaalu duuɓi joweeɗiɗi ɗi haarande. Nden, nayi joweeɗiɗi lammuɗi ɗi paya, e cammeje joweeɗiɗi ɗe ngala gabbe, misaalu duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo. Gam non, Allah rene laamiiɗo, Allah jomirawo nder teddungal muɗum, hollima ko waɗata ɗo yeeso. Waato, ɗo yeeso, ɗum waɗay duuɓi joweeɗiɗi ɗi haarande nder leydi Masar. Ɗon ma, ɗum waɗay duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo. Sey Yusuf hokki fir'auna caawori, wi'imo, gam non, Allah rene laamiiɗo, sey cuɓa yimɓe ɓe faamu, ngaɗaaɓe ɓe kawrita nyamdu nder duuɓi joweeɗiɗi ɗi haarande. Ɗum resa, gam duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo garayɗi. Gam ɗum hisna yonkiiji nder duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo garayɗi. Shaawori ɗum bo weli fir'auna e kokkayɓe mo shaawori. Sey fir'auna wi'i, to toye keɓeten neɗɗo mo faamu, keewɗo ruuhu Allah bo Yusuf. Gam non, sey fir'auna wi'i Yusuf, an min kokkata ngal kuugal. Diga hande, mi hokkiima laamu nder leydi Masar. Diga min, wala ɓurɗoma laamu. gam non yahu ngada no mbiida. Se Fir'auna badi dum borni Yusuf kolte laamu, o wadina keke puccu Fir'auna didabum. Ha dum warti nder leydi Masar e cerengel, Fir'auna tam burdi Yusuf laamu. Yusuf warti kanko woni didabo nder laamu Masar, daga Fir'auna se kanko. E non Yusuf warti mawdo nder leydi Masar. Cerengel Yusuf warti mawdo to leydi Masar, e mo wodi duubi chappande tati. Ko duubi talatin, e nyalde nden bo Fir'auna teani Yusufu. Non bo dum wadi duubi jawedi didi harande. E charengel, Yusuf wadi dum hauriti nyamdu tutndu nasetta, nder kondi ya gariri nde Lady Masar, nder duubi jawedi didi harande. Gada duubi jawedi didi harande, sedum natti duubi jawedi didi welo. Nder duubi din, dum wadi hoccere kulniinde nder duniyaaru fuu, sey weelo kallungo wadi nder leydi Masar e leyda duniyaaru koriide fuu. Gam non to janguden aya sappo e go'o yaaki sappo e didi wi'i, sey weelo kallungo wadi nder leydi Masar e leydi Kan'aana fuu, ngo torri yimbe haa maama en meeden dulli ko nyaamata. Nde Yakubu nani e woodi nyamdu nder leydi Masar, o lili maama en meeden ton. Arande, benjahi, bengarti. To en nani, nde welo futti nyadu ki koto en der duniyaru e gelton sharil. Yakubu nde nani habaru e wodi nyamdu to leydi Masar. Se o lili bippe mako, benjaha be shodunwa be nyamdu. Nde bippe Yakubu njotti leydi Masar. Betawi Yusufu bandirao mape, kanko sorata nyamdu dun. Nde bengi Yusufu, bendichi ha leydi be mauninimo. Amma be andita in sakirao mabbe Yusufu mo be chori. Amma Yusufu anditi be. To en siptori ka kwaidoli Yusufu, de o hoidi wiki, ebe kapida gauri e sakirabe mako, se hapere mako ummi dari, kape sakirao mako bo filinde mako, ndichi e mauni nande. Lalle to, kwaidoli mako hewi. En nani no sakirabe Yusufu, ngari taputuki nyamdu to mako, bendichi haleidi ebe mauni namo. Ama sakirabe mako, engino mbara Yusufu, ebe mbia, ngare mbaren koeto wangandon, ngien no koeto mako hewirita. Bandirabe am, to alla jomirawo siri yake fi wadai, wala api adama kadaidodu mwaduki. Yusufu nde yi sakirabe mudum, o anditi be, ama be anditaimo, se Yusufu fondi be, metani be nderboli de nyatbe, o wibe, mihola ki on, onon ondaro be siru leidi. Ama sakirabe Yusufu mbii, na mnon, minon min yimbe be gonga, min garuga min soda nyamdutan, minon min pipe netto goto, min sapo edido to nyako amin. Autajo amin e wondi e nyako amin to uro. Go oto onbo mai. Wato e be meta do Yusufu ondun. Be andabo in Yusufu on be meddata. Se Yusufu fondi be gam tabbitina gonga mappe. O wibe, lalle onon ondaro be siru leidi. Gam non, minangai on mi hapa ondo. Seto on lili goto modun. Ya waddo autajo modun. Se Yusufu nangi be. Mappi be nder suudu cural, be mbali balde tati, nden o wurtinoibe. O wibe, to on tabbitini gonga bioton, mi mappai goto nder modon. Onon koribe koton, seto on gaddoi autajo modon, gam dum tabbitina kum bioton dum gonga. Non bo dum wadi, Yusuf nangi saaminu pamaro nder mappe, happi mo egite mappe. Ligadon, o wadi dum fondani be nyamdu. O hokki be gambe kota. Amma se Yusufu wadi dum so ani be shede mabbe, nder nyamki ki dum fondani be. Sakirabe Yusufu e nder lawol so aki wuro, se goto mabbe, fifti nyamki mudum, gam hokka babba mudum ko nyamata. Se yi shede mudum nder nyamki ki dum fondani dum, se o noddi bandirabe mako o wi'i, ra dum wattitani am shede am nder nyamki am, se be ngadi ka haydinki. Gada be koti uro, be diwitan Yakubu nyako mabbe fu ko wadi. Nden be fifti nyamdu mabbe be ngaili. Nonno be ngailiri se ko mo e mabbe yi shede mudum. Be fu mabbe fi dum haydini be. Gada dum wali be nyami nyamdu nurei. Se Yakubu fuditi noddi be wi. Njahe leydi Masar gam kebono en nyamdu. Se be mbi Yakubu nyako mabbe. Neddo on fawi imin to min coddaki awtajo amin min kebata yiki mo ma hakko do hokkamin nyamdu sey bernde Yakubu mettina sedda wiibe gam dume bi don mo on godi awtajo to wuro on gadi yam mi dulli Yusufu e Saminu joni ma on gidi mi dulla Bilyaminu gam dum wadoto o halko e ton diga don Yakubu hocci Bilyaminu awtajo mabbe hocci be njada. Nde be njotti Masar nde Yusufu yi minniraawo muɗum Bilyaminu sey o nani belɗum naa seɗɗa sey Yusufu ƴami ɓe njam nyaako maɓɓe o hocci ɓe o yaari wuro muɗum ammaa sakiraaɓe Yusufu annda ɗum Yusufu e ɓe kula Yusufu hocci ɓe nyamdu ɓe nyaami e ɓe kayɗina gaɗa ɓe nyaami nyamdu sey Yusufu waɗi ɗum foondani ɓe nyamki ɓe nangi laawol gam Yusufu foondaɓe sey o waɗi macciɗo maako hocca jardugel muɗum wattangel nder nyamdu Bilyaminu minyiiko gaɗa sakiraaɓe Yusufu goɗɗini sey Yusufu lili macciɗo muɗum tokkitooɓe nde macciɗo Yusufu hewtoyiɓe sey o wiiɓe gam ɗume nyaamoton amaana jowmu wuro am o hokki on nyamdu on nyaami o foondani on nyamki gam koton nden o hokki on shaafu ɗum ɗon fuu heƴaayi on sey ngujjanonmo jardugel sey sakiraaɓe Yusufu mbi'imo Allah hoyna min gaɗa iri ɗum minon naa min wiiɓe gam non waru raaru mo ɗum tawi jardugel ngel nder nyamdu muɗum almin fuu min garta maccuɓe Yusufu sey o wiiɓe to mi jaɓii ko mbiɗon koo mo e fitti nyamdu muɗum o fuɗɗi raaruki diga mawɗo maɓɓe har pamaro maɓɓe sey o wari o tawi jardugel ngel nder nyamdu Bilyaminu diga ɗon ɓerɗe maɓɓe taƴi ɓe kultori naa seɗɗa sey macciɗo Yusufu soƴƴiɓe to Yusufu nde ɓe coƴƴi to Yusufu sey Yahuza mawɗo maɓɓe wi'imo fuu no ɓe ngaadi e nyaako maɓɓe dicci tori Yusufu wi'i Allah reene ko min ummoyo de kernyaako amin yofani min Bilyaminu min garda gam emo hula to goɗɗum heɓamo sey mbiimomi o hokkamin Bilyaminu min garda to goɗɗum heɓiimo min mi hocci alkawal ɗum ɗaɓɓita hakke maako to am gam non Allah reene to min kootidaayi e Bilyaminu min bardaymo e mettan ɓeram waɗu muñal emi torooma yoofan min Bilyaminu min mi jooɗoto e mbattudi maako nde Yusufu nani non jurumɗum maɓɓe nangi mo o yiɗi o woya sey o wi'i masaranko'en gonɓe ɗon ɓe mburto yaasi gaɗa ɓe mburtake sey Yusufu woyi sembe haa masaranko'en gonɓe yaasi nani bojji maako sey e yaadu maɓɓe ɗiɗawru Yusufu holliɓe o sakiraawo maɓɓe gam non ɗo to janguɗen aaya sappo e tati yaaki sappo e jow wi'i e yaadu maɓɓe ɗiɗawru Yusufu holliɓe o sakiraawo maɓɓe sey o wi'i sakiraaɓe maako min woni Yusufu sakiraawo moɗon mo cooruɗon ammaa to on kulu ko nanon mone ko ngaɗuɗon gam Allah joomiraawo e hoore muɗum sirii non waɗa gam mi wara mi hisna yonkiiji moɗon e yonkiiji yimɓe fuu nder duuniyaaru daga weelo kallungo fii ɗum hulni sakiraaɓe Yusufu ɓe mbaawaayi ɓe meti sey Yusufu wi'i sakiraaɓe muɗum to on kulu ɓatoyee to am sey Yusufu wuundi minniraawo muɗum Bilyaminu o waɗi ka bojji non maa o wuundi sakiraaɓe maako fuu o waɗi ka bojji sey Yusufu anndini Fir'auna sakiraaɓe muɗum ngari Fir'auna e kokkayɓe mo shaawori bo nani belɗum naa seɗɗa diga ɗon sey Yusufu wi'iɓe Allah joomiraawo nder teddungal muɗum e bawɗe muɗum wartirimo mawdo nder leydi Masar. Gam non ɓe njaha ɓe mbiya ka nyako maɓɓe Yakubu ko Allah jomirawo waɗanimo. Nden Yusufu lili ɓe, ɓe ngaddoya nyako muɗum Yakubu e wuro muɗum fuu. Nde sakiraɓe Yusufu mbi nyako maɓɓe Yakubu, Yusufu e wodi yonki. Yakubu jaɓayi, amma nde Yakubu yi'i shafu ɗum Yusufu lildoyimo e kekeji ɗi Yusufu lildoyi gam ɗum hoccamo, sai o jaɓi o tabbitini Yusufu e wodi yonki. Sai Yakubu yahi leydi Masar o mayi ton kanko e mama en meɗen. E non Yakubu e ɓiɓɓe muɗum e iyalu muɗum fuu njahiri leydi Masar. Yusufu o neɗɗo adilijo kulo Allah jomirawo. Yusufu o yiɗa waɗuki hakke. Ko nde debbo Fir'auna yiɗi walda e mako, amma Yusufu wanyi gam o yiɗa waɗuki ko halli. O nyama amana jomu wuro mako, o waɗana Allah hakke. Yusufu o neɗɗo jafotoɗo gam o yafanake sakiraɓe mako kalluɗum ɗum ɓe ngaɗanimo. Yusufu wataki hallende e hallende, amma o watani ɓe hallende e boɗɗum. Ɗo en gi'i e leydi Masar to Yusufu soda, Allah maunini Yusufu wartirimo mawɗo nder leydi ndin. Yusufu wartimo barka, o hisni duniyaru diga welo e ngel tonsharel. To a yiɗi ɗauta nanki habaru Yusufu, sai njanga nder At-Taura deftere fuɗɗode sura 35 yaki 5. Bandiraɓe am, ko hani ekkitoɗen diga ngikku Yusufu? Allah jomirawo ekkitina en ɗo, to en kallan goɗɗo bo nonno sakiraɓe Yusufu kallanimo, gam hallende woɗa. Ko gaɗanta goɗɗo to hallanima? To goɓɓe gaɗani en ko woɗa, sai njafoɗen ɓe. A waɗana goɗɗo hallende? Sai fama ɗo wiki, to a waɗana goɗɗo hallende, Allah jomirawo wawai wailita hallende nden dow maɗa. Allah jomirawo walla en ekkitoɗen diga ngikku Yusufu. Ngarten ɓe ngikku Yusufu. Amin.